uthando lwethu lunenkani, uthando lwethu luyiqhakala bobo, nibe zamuhlukanisa. Kumanje sayibambile, uthando lwethu lunenkani, uthando lwethu luyiqhakala bobo, nibe zamuhlukanisa.
Yeah.